Woody Beats go crazy.
Chile One, Podcast J Mode.
Sumani seke sana, senina kukonde po. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkala che. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana. Bambo siona, pepa zaka filati zaka ona. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwenye. So chabi. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nichifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sodi. Dimo ni 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 na ne, cha. Niwe chabe ule, umusha sumani chile. That's not my problem. Yoni kani ya kosa ni fakem. Dimo ni ni ni, niziwa ndala mazanga si zambili. Musan kontolo, katini kukole walisiye ni kole. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana, ngati ni kusamba mukazi nkana chini. Bepa wambo samwa na vova la valibe bango posita. Wambo ziona, bewa za kafikati za kaona. So chame, so chame. Chani moba, piwa na msina singoli osoba. Sininga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye niso chape, sinike ya ringa ono wakame. Nineke ni amake, mustani mekele. Better fool it to minko. So chabe, nani kunipasa zina la bingo. Ya isi ningave. So chabe, ndiye mweni li.
Na vili mba nifuaka na tre. Wafuanka pwe batinshaka na ke. Ale moneka shana lende la pe. Wafuna nika visie batinshaka leke. Dasuna nikondepo soche. Nyimbo zanga usa streame soche. Bati uza funika ukose. Cause nikachosa iza endo lila konse. When God says yes, kulibianga chite reverse. It might take me 5 years. Cause patience is the key to success. Ukama ndine chakora nishinaiwe. Kama ndine hule nishinaiwe. Dandine kawala la sinichilaiwe. Ndiye mweni nili sinichitilaiwe.
Suma niseke sana, yeah. Senina kukonde. Unambo nitinki sana. Kani ya malavu mukazi nkaraji. Pepa bambo samwa na patina balibe wango kolewa. Bambo ziona pepa za kafikati za kaula. So chabi, so chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che,
so chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni.
44G Music.